DJ Z. Kaja
the music promotion.
Nika sanini ni mwe mtukulu wangu DJ Z.
Chifukwa cha mavuto nina kafuna chito.
Na ayo ndano
chito na ipeza ofisi ya bwana. Kwa mwame toka ya anji kula benda na lama. Ni wanati DJ Z nile wabanda lama. Nipo apolisi ya na uza makolo wanati era ni musai. Singa kukongoze mamilioni. Abwana nakana iwe mpawi. Kakubwereka sunga bweze. Ana kwa doche tufumvuli kapasi niwerekeni. Nenda lama kati ufuna ndalama zanga. Kwino ukale chibwezi janga. Kazi wanga anawakana. Pata pita mwezi anabwerera. Wabwana kukavomera. Nipo wabwana anayamba. Bise bwere na kazi wanga. Sana mupase ndalama zonga. Anamupasasa na mimba yombe. Pamwamba pake anamupasa. Matendo samba mangwala. Ata nichosa kuja kundende. Na mufunsa aya mafunso. Nanga dalamo na itenga kuti. Nanga mimba iya ndani. Nanyala nyaza kutaulule. Amuna wanga ni kukondani. Kwa dijanga gani peteka. Nateka dalama kwa bwana wina. Amuna wanga kuti mchoke. Na nikigerero kaleji mwezi. Katukufuna kupasenda lama. Wajisona na pasaso mimba. Amuna wanga kodi mzatani.
Ingate, kwa nibajari.
Malwe. Sininga wale mzanga, one best man. I see you. Boss Manwere, nakuona ni mata ingi afungu. I see you. One solar from Mbulu Ere, I see you.
Gadete Music Promotions.
Ha! Sininga wale atate va Brexoni Panda. Nakuona ni Boss Kavua from Malwera, one pinto bossale. I see you. Nakuona ni one Bernardo. I see you. Natani Kapangula, sininga kuiwa reni. One Dakari, I see you. Kanono Londo, sininga kuiwa reni bossale. One Levi, I see you. Nakuona from Kasus. One Mandela signed it. Nakuona ni bossale from Undiawai. Kanyerere, sininga kuiwa.